markii la habeeniyo kala xiitay lahankeed cirka la ciyoodan jiray dabadeedna lumi jiray. Waa markii la habeeniyo kala xiitay lahankeed cirka la ciyoodan jiray dabadeedna lumi jiray.
Ilabatan jirayyo kunta lagdamayyo walla biyo caati awayne ulaacdi ilabatan jirayyo kunta lagdamayyo walla biyo caati awayne ulaacdi. Sida iyo anugulati gana hai laba we kala fuge manta qair kay manta sida iyo anugulati gana hai laba we kala fuge markii u laan gadee suligan ahaan jiray isagoon libti aqoon markii la leemada indhaar gulita libiqsiga ku daale isagoon libti aqoon indara gulita libsiga kudale womakila teniyo lahi filahanke irkala ayoran chiray rabadina lumi chiray ilahanke erkala ayoran chiray abadina lumi chiray